Magizie na bon support of music line. Le katuba kubeka no kabasule netal. This mix time cook some future mind. Future mind.
Olwalelo mba densabo yogele munange. Newe kuba kulinda mukwano lwakiri na kumikiriza. Umanyi bagamba yogela mazima fuke no wadembi. Siku wana neda wabulaze njogela chindi kumutima. Ukuvari na kulaba na fune milembe mula muwange. Newe wagana na sigala mpita linyalieno. Nasali rwanga mfunyo musasizi womutima gwange. Abalala uwe banyu myanga, vye banyu myanga, zesase kanga. Incredible God, and it's so beautiful, mama.
Zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano. So pomela mukwano, pomela mukwano, pomela mukwano. Bana bawala balala mukwano. Zisisobola kwagala, kona bikwangala, baby, kona bikwangala.
Zise misinde, ngasisuwira bankusanga. Gyan kusabaleka kungamba, tiwali wakukoteka yoyo kusambwa. Hey, lino sibuba, na yene mumikwano ntyokuwana. Ngamanyi, akasajja. Kaja kukwana. Siku salawa, siku sudia, kabite wane.
Zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano.
Zenyumirwa mukwano.
Zopomela mukwano, pomela mukwano, pomela mukwano.
Zopomela mukwano.
Bana bawala balala mukwano. Zisisobola kwagala, bona bikwangala.
Omukwano gu muwanvu ng'ebizimbe bye Kampala. Oli kibala ekisingayo bulungi. Owoma ze sirina nsimbi. Nayo mukwano gompa mungi. Onfudde mukakkamu. Ebiro bino sikyakola ebyo. Ze nabivaako ebyokwendekuza. Kale nkola ezo. Gwe tuleva ate omulungi.
Zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano.
Zenyumirwa
so pomela mukwano, pomela mukwano, pomela mukwano.
So pomela mukwano.
Bana bawala balala mukwano. Zisisobola kwagala, bona bikwangala. Baby, bona bikwangala. Zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano, zenyumirwa mukwano.
Zenyumirwa mukwano.
So pomela mukwano, pomela mukwano, pomela mukwano. Bana bawala balala mukwano. Zisisobola kwagala, bona bikwangala. Baby, bona bikwangala.
Jesse Records.